watukata, wanajizima data ileo. Wanatufuata,
walisema o, walisema e, walisema bila wao hatuwezi. Walisema sikufanikiwa mpaka wao waongee, mbona leo kuongea hawawezi.
Walitaka dili zifikie kwao, ao, ao. Walizani Mungu wao uko wao, ao, ao. Unawasha upupu, huo upupu, upupu, huo upupu. Unawasha upupu, huo upupu, upupu, huo upupu.
Tumepanda brandi, brandi. Sasa ni brandi, brandi. Tumepanda brandi, brandi. Sasa ni brandi, brandi.
Baba go, mana haikuwa lesivyo. Tulio amin, walitu chimbia mashimu. Si time tunahaso, walisha tuwe tiagano. Hawa kutaman, kuna sisi tunagrow.
Leo tumejipa ta 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 ta. Ndoa na da ta 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 ta. Tumetaka ta 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 ta. Jiwa na juu ta 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 ta.
Unawasha upupu, huo upupu. Upupu, huo upupu.
Unawasha upupu, huo upupu.
Tumepanda brandi, brandi.
Sasa ni brandi,
brandi. Tumepanda brandi, brandi.
Sasa ni brandi,
brandi.